My sweetie, sweetie, banana, na 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 na.
From Nairobi, Kenya, DJ Saar.
Sa zingine love, love's your enough. Just to keep the woman, special woman. Doesn't get enough, love's your enough. Used to keep a woman, yeah, yeah. Ila, ni mejaribu, yote. Ili nikuritije, penzi nisirifiche. Ili ni mejaribu, yote. Ili nikuritije, nikuritije. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love, love you. Hey, baby, love you, love. Baby, love you, love. Oh, baby, love. Oh, baby, love. Unataka unipate, baby. Kisha timiza tendo, utashika njia uniache, baby. Nikianza kukupenda, unipige shenga. Unavunja ulipojenga, naijua hiyo. Naanzaga vizuri ila ukilamba bakuli. Kuwa jehuri mindo sina shuhuri.
Kianza story za mapenzi. Fano wa kwanza ni wewe. Hadi marafiki zangu wananicheka.
From Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya.
Na ukumbuka ushezi tunofanya gami nawe. Mdako mina jionea vikwenda. Hata wakisema maneno ni buwe. Mananyani alionagi kundule. Wanachotaka tuachane usurule. Wachucheke kikoa. Ujana una mengi na mengi nena miri mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lupaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali unanivunilia. I will
take it wote.
I will
uzikwe wote moja kifake.
Ya umulkulu penda.
I will tuzeke wote.
I will
uzikwe wote moja kifa kesho.
Sauka noka tabaki na nani. Ukibaki tondoka na nani. Siwezi pikea. Hey, mama ukiongeza nitagirine pea. Unabuligomeza na kuona unakea. Iti ya tujapeneza wanatufokea. Mia don't care, don't nisha kolea. Kipofu nishona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Baramezi ujana una mengi na mengi nena miri mefanya. Siwezi danganya nisha maliza. Kila lupaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali unanivumilia.
I will take it wote.
Uzikwe
wote moja kifa kesho.
Ya umulukulu
choke hata mara moja. Akili ni mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia imempenda mmoja, hizi hisia itakwambia how I feel. How I feel. Itasema mi. How I feel. Itasema mi.
Contact DJ Sonch on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter. DJ Sonch, DJ Sonch.
Oh, na vitu vyako vinachanganya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are magnito na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha. Unalia ba moyo wangu, unanikosha, unaniwasha. Unalia ba japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia imempenda mmoja, hizi hisia itakwambia how I feel. How I feel. Itasema mimi. How I feel.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali.
From Nairobi, Kenya.
Maranga mia mbebaji ya katokea. Kukushusha mzigo lokolelea. Upata fadari pole na safari. It has what you did to me. Iyote tisa ila kumi. Umeonyesha mana ya upendo. Sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa kutolea kimacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby. Before I close my eyes, ninamomba Mungu wa kulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti sikwezi vipi, mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba. 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 Na itafika nao kiume. Itaubeba. Iwe kwenye shida na rabe. Ama kwenye shibe na njabe. Na kwa kondo langu mekali. Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba ikafunguka, noweza tanyanyuka. Mara dakitari wa zamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi ya nakuanguka, unatamani funguka. It has what you did to me. Iyote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo. Na unipipeza magendo. Ah baby. Before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti, squeezy vipi mbona sikusikii tena. kusikia ukilia, sikusikia ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba.
Basi kufa tufe wote, ziki ndo ndani na afya.
kipeti nipate tulia. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah.
Amo nime morina, amo morina. Oh yeah, yeah, yeah. Amo nime morina, amo morina. Oh yeah,
oh yeah. Mungine kwa nani Shani Michelle, wengine kwa nani niende, sisi toshani Michelle sembe. So ni amini bebe, acha wao dharau, eti siku nitakusahau. Nia yao niteme, eti siku pende. Wewe nguangala, umewapigia ba, najisi sugar baby. Shida zako nizi bebe, you are numero uno. You are numero uno. You are numero uno. You are numero uno. Number one.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter, DJ Sarge.
Numero uno para siempre. Nina wewe baby milele. I'll never let you down. Even when you're not around, I'll always keep it grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm hard to kill, I'm gonna copy you. So get a little baby. Oh, and not me, come on, baby. Need the energy. Oh, need the energy.
Nia yao niteme, eti sikupende. Wewe wangu wangala, umewapigia bao. Najihisi sugar baby, shida zako nizibebe. You are numero uno.
Nimekuwa sijiwezi, sijiwezi. Umenilisha kitu gani? Niambie basi mpenzi, mpenzi. Mahaba yako si utani, yananilevya kishenzi, kishenzi. Umenikamata, yani umenimaliza. Unanitosha mahabuba. Natamani nikunge dunia mpenzi, angali siwezi. Unanijazia mapenzi gunia, yanani mwagikia ona. Nambie ni kufanye nini mpenzi, kuzirudisha fadhila my baby. Oye, oye. Achani unekane zaifu, penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri nampenda, nampenda, nampenda. Achani unekane zaifu, penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri nampenda, nampenda, nampenda. Yeah, yeah. Tu Dodo basi mimi meokota. Ujawai hata siku kuniroja. Unanita my king, akuta my queen. Unanipenda maka na ogoma. Tumetulia, hatuna mbambamba. Haya tugombanishi mambo ya kishamba. Mina kujua, unaga madanga. Kuruka ruka michezo ya kamba. Natamani nikonge dunia mpenzi, angali siwezi. Unanijazia, mapenzi gunia. Yanani mwagikia ona. Nambie ni kufanye nini mpenzi, kuzirudisha fadhila my baby. Oye, oye. Achani unekane zaifu, penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri nampenda, nampenda, nampenda. Achani unekane zaifu, penzi lake nimenyoshia mikono juu.
over love. Nitapeana nini uwewa. Oh, nikupeleke kana persona. Tell me what's your favorite color. Nitapeana nini uwewa. Uwewa. Baby, don't say no.
tayari msafu umefunzwa mbili. Ukiwa mbali na misi madiko diko yako, yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwishi. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama. It's just your love.
Girl, me nah change mind. Pretty face and the bumper, small waistline. Bring up on the thing that me nah waste time.
Baby, you got me looking at us and I'm thinking about you and me. I wanna love you properly.
Kosa usingizi, hata hamu ya kula sina. Ikitokea na amani, moyoni na amani, mpaka hamu ya kula sina. Talk to me, my love to me, your love medicine to me. Yani daha, you are the only one for me. Wendo tamu ya mie, chochote we na mie. Ni sawa,
sawa.
Vitu vyote vizuri kwenye dunia, wabaki mwamio. Waniachie we maiwa,
maiwa.
Wapo wengi wazuri kwenye dunia, ila si wataki ulie kwenye moyo wangu.
Hata waseme umeniroga, kwangu misio ni mbaya. Vile nimepagawa mwagowe, kama umeniroga. Hata waseme mimuoga,
bado sioni mbaya. Naofia bila we, baby umeniroga. Mama, moyo wangu mteke, siliache mpweke, utaniumiza. Mama, moyo wangu mteke, siliache mpweke, utaniumiza. Vitu vyote vizuri kwenye dunia wabaki navyo, waniachie wewe mai wangu. Wako wengi wazuri kwenye dunia, ila si wataki uliye ndani ya moyo wangu. Ni wewe
nani sitetereki, shetani anikome, nakupenda wewe tu mahabuba. Ruba. Oh la la, tulilinde zaidi netuba. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh aya 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 we aya aya aya. Shike kidogo kidogo.
Baby, nipe acha niseme kitu bu. Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku ku Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana wewe hadi kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko razi niji risky. Leto fra tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Na kumbuka long time, limu kuwa hard time. Kabla uzani toa kwa ukungu. Mwisho ambiwa maneno shazi. Mwisho ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapilo mapenzi na baduka ni hitaji. Mwisho ambiwa maneno shazi. Mwisho ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na baduka. Aili
penzi langu kweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu. Hauna dunda pu.
Dar es Salaam ae
moto moto moto
Dar es Salaam ae
moto moto moto
liwalo na liwe leo namtangaza sitaki nishauriwe eh namtangaza huyo hapa huyo nampenda. Huyo hapa huyo ananipenda. Sijarao kwa ndugu yenu. Ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisamvu. Kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo nampenda. Huyo hapa huyo ananipenda.
Sheba, 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 sheba.
Chuki mkichukia hamtushuishi. Sisi la masufuria halitakati kwa jiki.
Debe tupu, oh, debe tupu.
Hacha za kukere.
Bure wajika usha sauti.
Hacha za kukere.
Tandika mkeka ukae utulie.
Hacha za kukere.
Sisi bado, bado.
Hacha za kukere.
Huyo hapa huyo nampenda. Huyo hapa huyo ananipenda.
Sa twende tiriri. Tiriri tiriri. Wonyeshe tiriri. Oh baby tiriri. Tiriri tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae. Sisemi nae, sisemi nae. Uyo dunga e,
sisemi nae.
Ikurubi ya zina,
sisemi nae.
Iki ya imwana kaswe,
sisemi
nae. Oh,
sisemi nae.
Kani tangarika,
sisemi
nae. Hata wapolitika. Soja o, anything I'll do for you. So let me give my number o. Can you be my commando? Commando. Zako moyo wangu mwepesi. Usije ukanibwaga eti. Kesho kanipa masresi. Ah, hali yangu mya bajeti. Sijo kaniweka benji. Utanimaliza. Utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier.
Oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number. Oh. Can you be my commando? Commando. Shuti shuti ananana. Piti piti cheko mwananana. Ole wanafu.
Onjiti njiti wewe una nyama nyama nyama. Ah, mapopo popo popo mbona meshalala. Mana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 patawa. Naitaji tawa. Tawa. Hata utumi nguvu jamani. Uzuli wa mama nyumbani.
Nyumbani
ulivoje uri wala ukishani.
Kishani
basi cheka kidogo akose ya mani.
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I do that for you.
Yeah.
So let me give my number.
Let me call Larry, oh.
Can you be my number?
I swear I'm signing. Mependa kako fine. Lips is a kaka line. Shepu kafunga fine. Ay, ay, ay. Ana jambo langu kwenye ufumbo mwako. Basi nipende kweli mweza kosha bagawa. Najona kabisa shafika mshu aleri. Wendo mapigo mwe wangu. Najona kabisa bila wetafeli. Vitu vyako ne mixa kili yangu na ichanga.
Overdose. Baby you just overdose. Love you when you overdose. Ooh. Baby you just overdose.
Trigger my you. One turn me into a cinnamon. Already know what I go eat for dinner and can be. Not even a candy. Sweeter than the apple that you keep in your pantry. I don't wanna brag but I know I'm the man she brings to me the mother and each one of her aunties. Please consider it. You do me like sativa. Calm me down my shivai. Touch you and you shivai. Please consider it. Do me like sativa. Calm me down my shivai. Touch you and you shiva. I love you when you overdose.
Kama nituzo we mibiri body. Umeteka moyo lime shake body. Uzuri wako madini goldi. Kakupendelea kukuumba godi. Kama nikuni moto chochesa. Penzili wakili zidi kuchanganya. Zilo hukwa tu kwa tuwa uneno. Kila kukicha tu zili kupenda na yeah. Jani ni kibatali. Urangi yako ndani inatoa mwanga. Sina shaka kwa kweli. Kwa penzi letu waja usika mganga. Na hatuwezi kufeli. Kwa binadamu labda mola kipanga. Tumeriziana kwa kweli. Kulala chini ya tabila ya kitanga. Tabia yako na sura. Umeniteka mazima. Ujawai kunja sura. Hata ukiwa umenuna. Penzi lako mali ndani. Nataka kulipia bima hey. Nataka kulipia bima ah, yeah. Umeniga na mwini nijapo fukara. Penzi lako la kweli ubaba ishu na hela hey. Kata kupenda kwaza unaga papara. Die for your mother.
for your matter. I go die for your matter. Nothing on me. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. Kama penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Hai lamba, hai lamba iyo. Kama penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Hai lamba, hai lamba iyo.
Piano, nikuimbie tembo. Najua wachawi wamo ila wataji. Vitu tishi vinyago, vite vikae kando. Najua wachawi wamo, haya wape mapenzi. Wakara nyosi jiwezi, wake mdinga mimshenzi. Yata ni uwa ya mapenzi. Anasema salitamu, anakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapatana. Anasema luatamu, anakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapatana. Oh, oh baby, baby. Nikumbie teamo, teamo, teamo. Oh, I love that. Teamo, teamo. Walisema jatimia, swali sema nitalia, oh baby we. Esa nikae karipuna baby. Kenda kula tanichuna, tanikuna. Anasema salitamu, nakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapatana. Anasema luatamu, nakosea sana. Jamu mapenzi matamu, labda hawajapata. Oh, oh, oh baby, baby. Nikumbie teamo, teamo, teamo. Oh, I love that. Teamo, teamo, teamo. Nikumbie teamo, teamo, teamo.
Africa, teamo, teamo. Baby, yeah. Minifika kwaka. Nibidi niseme nipo nipo pale ulipo baby, nipe location nisoke nije nikuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat, you know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka video kwa usata, mda ukipata nitafurahi nikikuona mwana dada. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. You ni upendo my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh angel my queen. Unachotaka misi katai. You ni upendo my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi baby.
boy a day. Utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upaka unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, uku missi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, na ku missi daily. Yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Uwe njo, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. I miss you, yeah. Naku misi vipaya.
Kusida kera urabizi bishe vuba oh utanyuga biri kure mu kwezi yeah vamu menya duhura nagize minduka ku muvuduko kaze I don't know why waranyemeje sinzi nukubikora oh no ndege minduka wanyijije imiguruko Wasubije kumurongo Kuhorushira munyungu Chane Kizi mindu kazo suru kunda rumere yuchi Uyumutimu kukunda zizatu mutera nindwe Kukunda kuri wawe mimano Ikome Ikome Piyorosha na vyo ikubamo Mambo, kili mambo, nani mkuna chani
What up Kenya, this is your boy Lizzy from Zambia We represent one time a music You're listening to DJ Soul Chief
Ilavu ya mieji chironda Ibyonguriye hirya mbibonera inonga tuza Nana kimwe nakubura na sheri Niyo mambo tuzagera nakure Ibihe biduha guhinduka Urugendo ntirube rurerure Dore imigisha turayisangira Nge nawe biruta ubuvandimwe Iyo turi kumwe biba umunezero Utakuba hafi nge biramvuna Induka wanene ya one more yes Satumye numbu buzima imba oh no 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 Oh mama mama Kisemi induka zosu urukunda rumere yubuki Uyu mutimu gukunda zizatu mutera jirigwe Ukunda kuri wawe ni mano Ikomeye Ikomeye Kiyorosha na vyo vikubamo Niyo mambo Kili mambo Na mikuna chani
Oh, Hata kupiga magoti niombe radhi. Oh yes I'll do. Weka mwana mimi takuwa sawa. Hata nibaki na wewe nyote kazi. Oh yes I'll do. Kupo na thamini kwangu sawa. Ona pigo linafunienda mbio. Kila ni wapo zito sheki. Nimekuzoea sana na jutia. Kila najutaka kutenda zia. Selewe kizizo mengi. Nimekuzoea sana na jutia. If you lie to me, I'm gonna lie to you, Benito. If you die for me, I'm gonna die for you, we'll be forever. If you lie to me, I'm gonna lie to you, then it's over. If you die for me, I'm gonna die for you, I miss your love. Baby girl, I miss your love. I can't go miss your love. Oh yeah. Baby girl, I miss your love. Oh la la la.
Yo, what up Africa, what up fam? It is a hot boy, DJ boy, a bouncy baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it close.
First time I saw you love, and you belong to me, and I belong to you, yeah. I've seen so many around, but I choose you, choose you. Girl, ukikata kona nipo, ukikata kamba mihoi, oh, mihoi. And now, ikikata kona haupo, mikata kamba mihoi, oh, mihoi. Bado mpaka sasa wana trendi. Ndena moyo nilifanya sipo. Nikujosha waino. Kuna vitu mina misi burudani. Leo sipati tena. Nikujosha. Lajuna nakona. Kikona tapona. I miss you, I miss you. Lajuna nakona. Baby, I miss your love. I miss your love, girl. Oh, I miss your love. Baby, girl, I miss your love. Baby, I miss your love.
Umenipa madara anga ni sawale mwini wako. Nje ya mapenzi niwe rafiki wa maisha yako. Nishafanya makosa nikajeruhi moyo wako. Shukuru wa kutoka upendo ulio ndani yako. Tulivanza mapenzi sikudhani tungefikia huku. Mizo kushindwa kulala baka unipike mabusu. Na kama siku nkikwacha basi ntaipata adhabu. Na shindwe shetani asileto tenge kumana najua. Ikiwa kupata chumba cha kupanga ni ngumu. Sasa nitaweza jikupata moyo wa kweshe ni dumu. Mungu alijibu kunipa wewe.
Unanisitiri.
Unanipenda nana.
Unanisitiri.
Silipi chochote.
Mi unanisitiri.
Naishi bure ndani ya moyo wako.
Unanisitiri.
Madhaifu yangu meafanya siri.
Unanisitiri.
Mi unanisitiri. Kweli Mola kipanga kukupa. Kuna wakupangua. Neema kubwa kukipata. Kimvuli chini ya jua. Msionesha vula dondoka. Hapo mwanzo nilipungua. Chagula moyo liponza mwili. Kumjali aliyenibagua. Nilitafuta mwonekano mimi. Mwonekano. Kume mapenzi yanatoku kwa watu wenye tabia mufanano. Niliishi na maumivu mimi yasiyo na mufano. Ila nilipokupata wewe
kafika kikomo, kicho kilicho kama swali kutafakari, ningewezaje mapenzi kwa hii hali, mana nikiwa kupata chumba cha kupanga ni ngumu. Sasa nitawezaje kupata moyo wa kuishi ni dumu? Mungu alijibu kunipa wewe,
unanisikii,
unanipenda nana,
unanisikii,
silipi chochote,
unanisikii,
naishi bure ndani ya moyo wako,
unanisikii,
madhaifu yangu meyafanya siri,
unanisikii, unanisikii.
No one does it better than this guy. He is the biggest, baddest, freshest DJ of all time. This is DJ Sarge.
Hey yo, what's up good people? My name is Abiniki and you're chilling out with DJ Sarge, the hype boy.